Okay, check this. Okay, yo, since 99 nipo kwenye game, goma zote ziko fine. Mungu kadipa hifam dele kwenye rhyme na shine kila sehem. Nipe dili ni sinus, nipe stories za madam. Ugumu wa maisha nitisha tosha kuhaso. Nyumbani hauliki mchicha dimbishi, nitoke jashos na clown ya master. Na kila judo na timba, kuna mnyama mwenye rasta duniani labda na simba. Mama alisema niwe deep deep sana, deep deep sana kwa vesi ni chane sana, huh? Wale masnichi ni wa skip skip sana, skip skip sana wasije kuleta drama. Hapa ni hip hop no trap, classic flow Mr. Coolio. Napenda kurap hata nikifa mnizike studio. Hii ni black black, so stay back back. Fools whack whack trash wana rap rap tu. Kimziki nilizaliwa sarama bila ya chongo. Mindo stani sisa chua na madam lita ndani ya bongo. Niko juu, juu ya lufa kuna bwegwa kuni feature. Vabi ule head roof mana na shoot kwenye kichwa. Bye bye, nai nai, hii ni ngumu na nyeusi. Akina zena wakatai, yapo sula inachunusi. Sina time na vimada ubebi baby hapo umefichwa. Lemzangu zinafanyaga sanamu atingishe kichwa. Nasema mziko bongo bila skendo hautoboy. Sina ndinga wala mjengo na nkibanja wako hoy. Bila dili za magendo na survive na wantoy. Hakuna cha baby pendo za kigumu na chomoy. Bifu zisizo na msingi ukisnitch sichezi fair. Game ina miruzi mingi, mbwa bado sijapotea. Wanauliza who the king wa bobo hip hop on air. Don't bother do your thing is me and I don't care, ha. Chemsha bongo, bongo bongo ndo chanzo. Mpuge msongo nkupe msongo wa mawazo. Chapita kila msoto mixa kuziba vilaka. Leo kicha mwenye moto nimekuja choma vichaka. Ustege ulimbo misi tui chini anga. Natega tundu bofa wajui mindo ndege mjanja. Sina kabila wala udini, steam zangu zina mabawa. Tinzania wamene kamona Magufuli ukawa, ah. Bongo kama Ulaya, yo. Kata visa nenda Kongo kauna mchongo wa sula mbaya. Kichwani na mali naitaji ulinzi wa kueleweka. Nandika lankaria nikishika theni na weka ledioni. Nikika probe, ah, wana ya. Okay, yeah. One, okay, one, two, three. Okay, yo, yo, yo. Anasema hip hop ilipi ni nani? Wendo lipi kwenye hip hop kichana tunajua gautani. Tungo tata ziko hapa zinatemwa toka kichwani. Kia chaka pole kaka nimepandwa na maruhani. Kuna demu alinambia mimbanka safishe sura. Hajui na safisha tumbo kutafuta hela kula. Na haso chini juu niko mae ndake michongo pa kwangu. Mistari tu uzuri kwa rap wa kikongo. Chandika uchi wa mnyama kifaki pigi kichabu. Wambe wasojua kuchana misi fai kwa kolabo. Mchafuzi wa fikla ege hito wa kalamo wajui. Na ubongo bikla ukishikwa unatoa damu. Sumudi 50 wala jiga jiga mimi bado tundu na tema lime miba kan memeza nungu nungu hutu msikia kwenye trap wala viduku vya kunesa. Mimo jiriwa wa hip hop rap inanipo pesa. Wajinga na chukia nkiwino nataka rosto. Nachotaka tu kusikia siku nimekufa waniposti. Peleka saramu kwa kicheche dada shosti. Sina hisia misa na mwasini peti itamkosti. Komesho hako na saka do vimani. Au nifanye kibisho ili ntoke na gigimani. Ziki umeja stream ambazo vikia chapo gambe. Sosi mshangae kasimu endapo tamkuta kwa mganga. What? Yeah. Oh. Yeah,
dakika kumi za mangamizi na stamina.
What's up? Yeah. Okay. Yo. Yeah. Yeah. Okay. Lies wa kichwa changu ni mimi. Mina mjua Magufuli, weni lies wa nini? Tungo tata ziko hapa zinatemwa na mimi. Ingia chaka pole kaka nimepandwa na urimi. Kuna demu alinambia mimbanka safisha sura. Ajui nasafisha tumba kutafuta hela kula. Yeah. Okay. One check, one two. Yo. One check, one two, yo. One check, yeah. Yo. What's up? Yeah. One two. Wandishi wa bada ndikeni ya badi mbaya. Yule Mr. Bonventure bado sana kulitaya. Kwa kuwa ni dimba mimi kisheti ukigusa waya. Ukini kuta na wadosi usicheki nkifuta kaya, huh? Yes of course mine ndiga kwenye hii tempo. Ah!
Kwenye hii tempo, yeah. Mine kwenye hii tempo, yeah. Kwenye hii tempo. Kwenye hii tempo.
Ehe. Sawa.
Get it out, baby.
Yo. wananita mfarisayo, akili nyingi umbo dogo, mana naishi nchi ambayo polisi anashona modo. Sema kisa mfupi, sina size ya machela, ndo sojua mkubwa yupi kati ya pesa na fela. Kuna utata tatua wakikata katua, tia vitasa umeyataka wakinasa unafyatua. Pole dada mwenye wema, mana dele unatoa, wenzako usikuizi wanazali mdogo mdogo anatoboa. Wapeni salamu masnicho wanaotaka spati, wambieni mziki unajamu ila trafiki nimeshika mkate. Wana kaunti za insta wamewekeza picha, ila na kaunti ya hisa na bado unaekeza mchicha makilo. Everybody no habari miatari usetesha bro, moto mkari jadhari kambali. Oi, nimekuja kwa kishindo, lazima mtembe vidole, mekutana na kibindo. Nani kama mimi? Kuna nimevango zaidi ya bini dada, ruksa kunchuna. Sister duji pange mchizi boti steam bati, hata shape ya masogange haitambi mbele ya mkuyati. Check, 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 check. Ya, rais wa kichwa changu ni mimi. Mina mjua Magufuli when rais wa nene. Tungo tata ziko hapa zinatemwa na mimi. Ukingija chaka pole kaka ni makosa ya ureme. Yeah. Nomba hype, nomba hype. Mbona mnipi hype?
Shadow Black is in the house, yo.
Okay, ya, mziki kwangu vet. Nipi hype, nipi hype mwanangu.
Sema yeah, yeah, stop it now, stop it now. Jam, 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 jam.
Yeah, yeah, walk it, yeah,
yeah,
yeah, yeah. One, two, one, two.
Say one, two, three, let's go.
Mziki chuo washa sub, tunafaulu wenye usongo. Pole dogo na rap, huku na boss wa kikongo. Mindo rapa mtu kutwe K, one man army. Sijai tegemea cha mtu wala chifu wa kiume prani. Napi nwabeba mgongoni, kipindo na saka promo. Loa menyea mkononi na bado sijakata mkono. Nsameni wongwana, kuna vitu viningi. Naposema uchiwa mnyama hivi na mana CID. Wajinga wanaulizana kwenye rap, who is the best. Haina haja kuzozana ni mimi, so who is next? Who is real? Who is fact? Who you feel? Who you tech? Maswali anaongozana. Hey, please give me a break. Yes, yes, yo. Mic check, one, two. Mindo rapper wa garama kwenye mziko baina four. Sijatokia sitimbi molo town bushi bushi. Ngekua rapper wa kihindi ninge rap kuchi kuchi.
Kuchi kuchi hot tie. Hot tie. Kuchi kuchi hot tie. Hot tie. Kuchi kuchi hot tie. Hot tie. Kuchi kuchi hot tie.
Okay. Ya, yeah, okay. Mziki kwangu veto fundi unafanya njitume. Pole lady unaipepeto kwa ngono bila ya dume. Tuka lofa changa nuwe zisilabi mchanaji mstue kocha lanbi higemwa kabi ha? Natema chema nyangema utasema chungu. Maisha shimu sija dema lusha sarafi ya majungu. Vicho panzo na pagyawa kila neno kwa mtego. Umswaki usena dawa wezi kuziba iligego. Nite sholo brands aka fundi chuma. Na yajua mabens paka naito fundi.
Na yajua mabens nita fundi. Yeah!
Wandishi wa bari andikeni ya bari mbaya. Yule Mr. Bonventure bado sana kule taya. Kwa kwa ni dimba mimi kisheti ukigusa waya. Ukinikuta na wadosu si cheki nkufuta kaya ha? Skomba usta usta ulinkuta marufu. Kajichanganya na njani kawa star maradufu. Wapeni habari wano jisifia kuvaa. Pamjini ubishoni pesa ngozi na ficha tunja ha? Yeah,
bado dakika yeah. Mbili kuimaliza kumi za mangamizi.
Okay. Dula skill.
Okay.
Yo, I'm not trying to be notorious cause my body's not big, but I'm trying to be a genius cause they're getting most crazy. Did what you did, I'm a devil when I speak. My flow is so big, even late notorious can't fit the way I murder this vest. What rappers go to hell? Murder the case, so please send me to the cell. They said I'm too hot, even the fire can burn me. Not enough gunshots with the mic to untie me. My mama used to tell me that I'm deep on the rap, deep on the trap. I need to be deep on the map, so don't test me. When you hear the boom back rap, I ain't fear to drop. You know what? Keep it to the top. They hate me cause I'm ill. I destroy the best rappers. Baby boy, what you feel? Go get your way diapers. I keep it real, so keep it filled, my nigga. This show is over now. I need to take my cigarette.
Okay. Yeah. Better come on, to Malise. Okay. Chap, 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 chap. Hey.
Yo, no need of back vocal. Put the beat to start. from street, I'm the rogue, snitch, you print me if you want. Ali Cole age, magical stage, that's why I speak the rhyme that you dream on your bed, huh? They said pop is popper on a population, so excuse me for being topic in a conversation. You said to fly while you're falling, I'm looking up to the sky and see my mama scroll me, huh? My heart so stereo, I can't sound mono. Fine bleak and less, yeah, I'm wicked on the porno. Your eye like a valance, find the ankle on the cipher. Black style, black flow, like a on the Ifa Dula. Tell Concha that I'm stamping on the raid, okay. The international road, oh dude, what you say? The blink, love to the people, stands for the eco. That's why I've seen my life since I know that I'm super shit.
Yeah.